DJ Perez on the ones and twos. International boy, DJ Perez.
Macho yalikuona, moyo ukakuchagua, mdomo ukasema nakupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua.
National boy, DJ Perez.
Macho yalikuona, moyo kakuchagua, mdomo ukasema nakupenda.
DJ Perez.
Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Ni zawadi ni pepese wapi mikipofu poko sioni. Penzi limetaratani na pepewa, harufu ya marashi rashi nkitachi tachi shingoni. Uvae baibui kanga, viatu vya kuchuchumia kangaru, kisima tuitanga, we ubanifukizia pambetu. Ukizungushia shanga, inashuka inapanda chini juu. Nishatafuna karanga, asa chumba ndo kiwanda watoto tu. Yeah, yeah. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one. Number one, you're my number one. Number one, you're my only one.
Saizi yangu, yani nalioga soku nawa. Na filimbi nitapuliza, kuita ndege waje. Raha zimefululiza, wako natokaje. Hadi bububu umepitiliza, tuko kwa vipi paje. Taratibu naniliza baba. Tulivuruge baranga, chimeneza kunengua kwangwaru. Nikienda ikitanda, shuka za maua uwa ya maru. Kisha tukonde na vyanda, mambo ya kujizimua na varu. Nifunge upande kanga, kapujumawe kwaru wakwa kwaru. Nikupe nyama, nikupe nyama. Nakuni umizaga wala miya sizi mii.
vibes give me positive energy. Me, I can't ever, ever leave you for nobody. Saliva, go back up, I'll let up, give me some, come, just shit, like every day. See, I got dirty eyes on you, and I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you, but I can't do anything bad for you. I got dirty eyes on you, and I wanna put my hands on you. Me, I cannot do anything bad to you, but I can't do anything bad for you.
DJ Perez on the ones and twos.
Nilikula kiapo kungoje, ila bado haingi akini. Mana shakula ya mbini yawe. Kwa mashogazo nichocha mafumbo, ngoja ngoja inanyumiza tumbo. Masiki numesha fata mkumbo, ya numesepa. Umeziacha smejeza na rundo, na unaponda yangu fupi nyundo. Eti unangonga tajiri wa vundo, ndo chanzo menkwepa. Na naimani takijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano pandama umepanduka. Labangu inyota imefifia, wamekuteka weha, ya weha. Simazi menile na shiringi mepinduka. Kama usiporudi itachelewa. Hawa kupona nitachelewa. Anitachelewa mama
nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kupona marathi ya moyo
nitachelewa.
Yeah,
kupona nitachelewa.
Kasi wewe na nitena.
Ona kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama. Saulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa kikumbuka zako methali na nahau. Japo nanyonesha dharau, moyo utakikoma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani kata kusahau. Omana, vita penzi lako tapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko saujue, kuki kwa nguruwe. Kwa binadamu mchukana, siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipo kosa ujue, ama lengo unyue. Minajua we langu fungu. Na naimani takijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano pandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha, ya weha. Simazi menile na shiringi mepinduka. Kama usiporudi
itachelewa. Hawa kupona nitachelewa.
Nitachelewa mama
nitachelewa. Kupona nitachelewa.
Kona marathi ya moyo.
Kitaka nampa aisu na kari.
The international boy, DJ Perez.
Eti nimemlambisha, ananambia chumbeza. Tena nikizidisha, ananambia koleza. Nikitaka kusitisha, ananambia ongeza. Japo imethibitishwa, ila itampoteza.
Ikipanda ni bala, ikishuka no hatari. Asijepata madhara, akaikosa na hali. Ladha yake msala, shira ya kizanzibari. Na misi mdimi wala, akitaka nampa aisu kakari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sugar kakari.
Nampatia
sugar sukari.
Nampatia
sukari.
Nampatia
sugar.
Instagram at DJEEREZ254.
Na kilianja.
What?
Njoo sifanyia jizi. Na mjazi aja. You yana vitanga wizi. Baba chanja, baba chanja, eh. Chukua vyote chukua. Vitafune ganja ganja, eh. Chakua maya chakua. Ujibusti na karanga, eh. Tuliza na kitumbua, ila jihadhari na majanga, we. Usije ukaugua, mana ikipata ni bala, ikishuka ndo hatari, asijepata madhara. Nampa aisukari,
nampa
sugar sukari,
nampa
sukari,
nampa
sugar sukari,
nampa
sukari,
nampa
sugar sukari,
nampa
sukari,
nampa
sugar sukari,
nampa
sukari, nimroge kwa nini kashanoge,
dambua dambua
dambua sukari ni tamu kolea,
dambua
nasema.
Acha niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme. Hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye. Oja subiria. Baby, niheme, niheme. Derevo moyo wangu usinipeleke puta puta.
Puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta.
Tuta.
Amepinga, nimepinga. Penzi ya mwezi futa.
Futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa.
Fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Talala.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Talala.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu changu.
Baby you make me.
Aye.
Aye, you make me fall in love.
Aye, aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
The International Boy, Mr. DJ Paris.
Pole dia ex. Mwazako nipo salama, yeah, salama. Mambo ya mastresi, nisha sahau hizo zama, yeah, hizo zama. Aku sizeki, nadekezo tazani mwana, yeah, mwana. Tena mchoyo akiombeki, pendo sola kugawana, yeah, gawana. Hey, penzi sila kudoko, adoko,
adoko.
Nakula kwa kunyofo, anyofo,
anyofo.
Kama embe nalipopo, apopo,
apopo.
Uku tunajifoto, apoto,
apoto.
Kisura cha upore kama mama yangu.
Talala.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu.
Talala.
Ubatuli soso mole chuzi kwa matandu.
Talala.
Nile bungo kwa kidole mambo chambu changu.
Baby you make me.
Aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
And I go tell my mama.
Aye, aye, aye.
You make me fall in love.
Aye, aye, aye.
Come and slice her.
Pass on the track.
Nipeleke ni hospitali.
DJ Paris. Paris. Paris.
Mwazenu naumwa, moyo umekufa ganzi. Nimechoka kunywa kwinini.
mwezi ukicha nusu taira uchizi naona kinyama songo niyafaka rambi nkaipiga mbizi ikanipasua ubongo ubongo angenambia basi tungeachana kisungu ungempa nafasi kuliko kutupanga mafungu nisinga kasi japo ni ngumu machungu chanja na hasi anapangaka Mungu kibatari kazidisha tambi penzi limelipuka yanachiti haugopi dhambi anaruka ruka moyo kaupiga bambi umeshateuka popote anaweka kambi kutu anachepuka yani wanokujaga kwa tafadhali na kupenda wakimaliza shida zao anakwenda etio nilipotoka nilitenda kumbe ni waongo waongo Mwambie, kuna walo matajiri wa shalisi Usimfiche mwambie, mapenzi ya na utabiri simi ujiza Fanya mwambie, mimi siwa kwanza kumizwa Yali watesa vikongwe, tulisoma vitabuni Nami amenipa mazongo, najikaza kisabuni Sawa mimi ni mnyonge, damu yangu ya kunguni Fungu la tatu kibon, mwenzangu la kela kumi Angenambia basi, tungeachana kisungu Ungepana fasi, kuliko kutupanga mafungu Nisinga kasi, japo ningumu machungu Chanya na hasi, yote napanga mungu Kibatari kazidisha tambi, penzi limelipuka Yanachiti haugopi dhambi Anaruka ruka Moyo kaupiga bambi Umeshateuka Popote anaweka kambi Kutwa nachepuka Yani Wanakutia kapa kapatani na kupenda Pakimaliza shida zao anakwenda Etio nilipotoka nilitenda Kumbe ni waongo Mwacha fanya na chota Sishtuki hata Sina hofu, sina mashaka
Livyo jedi apika umamae Yani wende umauma Itambini wakushangae I'm proud of you my woman
Birthday, birthday. Yo, 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 what up, what up? They call me Masa Uji Kenyan boy, me fella be the loca. And I'm chilling out with the international boy, DJ Perez. DJ Perez, the baddest DJ, I'll see you.
Leave your jet up, become my mind. Anyway, no, my woman. It's a million walk with Shanghai. I'm proud of you, my woman. Me so go be funny and the end. Moyo pa mio Na kiombeki na mkia wa fagio Fagio Fagio
You make your man wah 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 Woman why you do me la la like that You make me sing na 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 She got that beauty come pa mama Mapenzi anaweza kuchipua jangwani. Mapenzi ya danganyo usifanye utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yakikushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au fungue moyo ndani uone thamani. No game, game over nimesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pa kwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Nijijabi kao mamae, nanywe ndo mauma. Utembele wako shangai. I'm proud of you, my woman. Nisho gopi, wale ndiye wa moyo wa mbio. Na kiombeki na mkio wa fagio. Oh, fagio. Fagio. Oh, oh, eh, eh, eh. Too much sweet. Unapotaba kwa samu unishiram. My lemon, my sugar, sugar, tam tam. I'm proud of you, my woman. Mi shoga pire. Tawe no nyota ya kamchezo. Igarama kuna chade zotezo. Mbie kwangu shatulea bila kiungulea.
Anachotaka na kata pochi na mnunulia. Na mwaga manoti na udumia. Haitaji tochi na mulikia. Kashavua kweke vua koti na mkumbatia. I need you by my side. Need you in my life. Girl, I wanna marry you, can you be my wife? Sikumbagi sera za kuja kukura hai. Me I tell you no lie, walai, my mom die. Nalipandisha mizuka, zuka. Naruka ruka matuta, tuta. Sifa nyingi za kukupa, na kupa. Mwendo kama umejisusa, unajisupa. Funga cast number moja top top. Kute mwanamke uswaza na jue sop sop. Chote na chofaa kinafaa dup dup. Wakinuka kikando bala.
Livu jithabi kao mamae. Mwendo ndo mama. Itapeli wako shangai. I'm proud of you, my woman. Show my be. Oh, ndiye wa moyo wa mbio. Na kiombeki na mkio. Fagio.
Fagio. Fagio. Fagio. Fagio. Fagio. Fagio. Mi amor te amo, mi amor te amo, le te quiero, y al hijo muy amo, cuyazo a penzi pa pero. Mueza conmigo lo chequele, cuando le la ogolea, cuando je puede. Kula jengene Kinyama kuru magia Kuchumia tembele Na bila uruma unanichuza Mambo unayabaruza Mi mtoto unanikuza Weha Unachezazi ya kwaito Okoro waito You da give me banana Your life is banana Nacheza kwaito Okoro waito My baby tuacheze shana Hey, tunashikana shikana, tunacheze shana, che 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 rumba, che zina toka che che, tukigusana gusana,
che che. Unapendaga chocolate, ma vanilla nila, tam tam sweetie, kichenga karoja mila. Benzi kule sauti watupai Kupali pambe moto Kama mafuta kwa karai okay. Na uliva katoto ito to Leo mpaka koko iko ko. Dito ni kulamba mwiko ko. Saka fwede kwa tandiko Koko iko ko. Mama taniwa
Nikumeshe
Yaleo kiboko
Nikumeshe
Imesiti utamu
Nikumeshe She she
Asa kukwacha we
Taweza
Ninde kwa mwengine
Taweza
Teuri sina Chisi tuwa Chese shana
Tunashika na shikana Tunachese shana
The International Boy DJ
Perez Una sura ya mtoi Siwezi kunengeneka Kwako mateka kigoni Nasipaka wiki mboni shanga Umbo mejaliwa Uko kibada nitauza shamba Amosha nunuliwa Usijetanga tanga kwa waganga
kwesho kaibiwa mpaka varandani tulicheze vanga toto mejaliwa mine tamani kumshika
wa moto
asa nikipunga
wa moto
akikatiza kwa mta
wa moto
uwa unasonona
wa moto
tena alivomika
wa moto
toto nyama karoni
wa moto
usamini tafanyaje
wa moto
naishi ya kumuona
wa moto
anakomesha sister do wanamwita mama yao na mtamani kwenye bedi tu kanikomesha kwa viwalu ayo macho ukimuona kama amekula kungu alipofumuka na shonga uko nyuma kama nundu na sipaka wiki umboni shanga umbo mejaliwa uko kibada nitauza shamba amosha nunuliwa usije tanga tanga kwa waganga mwisho kaibiwa maka varandani tulicheze vanga toto mejaliwa mine tamani kumshika
wa moto
asa nikipuona
wa moto
akikatiza kwa mta
wa moto
uwa unasonona
wa moto
tena alivombika
wa moto
toto nyama karoni
wa moto
tosamini tafanyaje naishi ya kumuona
wa moto
nyeleze ya nyongo kinyani
mama wanguza makoza tu
na wadera nani
nifanya na waza shozi langu wapichanzo limegeo katangazo sisemi kanyamaza saya menifika gambani ya napuputika gambani ya inaumia sina pakushika jamani sijidamani sangia mapenzi gololi nimedema ndofu kibori sina jema na mengi la nashindwa kusema mwenzake sifichi zilipenya hata siridhiki nikihema japo sio chanda chema mimi umenikoroga
koroga koroga
umenikoroga
koroga
mimi nikoroga Shabana Naeze kama bati Naziba nyufa ila yeye ndo analeta panya Na mwengine na misi na misi Na utaga na mkisi Wenda ndiyo yeye Ana niumiza Wenda ndiyo yeye Bari yangu nyambizi Wenda ndiyo yeye Sikololi nimedema Ndofu kibori sinajema Na mengila na shindwa kusema Mwenza kesi fichi zilipenya Hata siridhiki nikihema Japo siyo chanda chema Mi umenikoroga
Koroga, koroga
Umenikoroga
You give me affect my brain in the night in the morning. I just wanna be close to you. Hold me tight, my baby. Take off my pain. Nobody love you like I do. Oh, sir, yes, I do. If no be you, baby, tell me who. Oh, baby, tell me who. Never see myself crying for someone in love. Now I see myself die for someone I love.
Will you marry me? Will you marry me? Baby, I want to know. Will you marry me? Will you marry me? Baby, I want to know.
Will you marry me? Anytime I wanna see your face. You feel my mind, you make a no stress. You call me Temba Kunde boy, yes. You make my temperature low, low down. You look so fine when you dress. Muda mwingine na kanganye pes. Take a kugusa ata nipa case. You make me feel we right. I don't be lying. What I'm feeling inside is true. I gon' love you till I die. I say no one, no one like you. I go take you Zanzibar, you and I. Free your mind, vacation. Isha shopping, come to Dubai. Just to change your location. Oh, nana. Never see myself crying for someone in love. Never see myself dying for someone in love.
Will you marry me? Will you marry me? Baby, I want to know. Oh, will you marry me?
www.djperez.co.ke
Nimetusua Naringa nimeridhika Najivunia Habibi, habibi Nipe penzi nifaidi Nipe joto nibaridi Gaidi, gaidi Nimetekwa kigaidi Nimelewa sikaidi Nisiondoke, nizibe, nisione chochote Ikianguka uniokote, nideke, deke Wakonde mapaka, mapepe, nilishi baka, ninenepe Wakituona watu kwepe, wawewe seke
Unanikoleza, unanieleleza
unanikoleza.
Sina cha kusema unajieleza we.
Unajieleza.
Unanikoleza, unanileleza.
Unanikoleza.
Sina la kusema unajieleza we.
Nema, anakura soro na minyama nyama. Chanachema, akivisha pete kabla lija zama njua. Ni kwa nema, kukupata wewe na unazari sana. Nipende mama, na muomba Mungu nazisidisha na tu. Akikula, nakula, akilala, nalala, nitalala nae. Wachana kudura rada mapenzi ya Mola. Acheni vya yere yere. Mezi lizidi mzani pozito. Ongera umeitimiza ndoto. Mtoto mtoto jicho jicho mikwangushere. Nifunge kama nisionoke nizibe nisione. Chochote nikianguka uniokote nideke deke.
Wakonde mapaka mapepe, nilishi baka ninenepe. Wakituona watu kwepe, wawewe seke.
Unanikoleza, unanieleleza.
Unanikoleza.
Sina cha kusema, unajieleza we.
Unajieleza.
Unanikoleza, unanieleleza.
Unanikoleza.
Sina la kusema, unajieleza we.
Na ujapendwa
DJ Paris.
Kama ujaumizwa ujatendwa. Mapenzi so bidha dukanukanunwe. Anaeto andwa naipawa. Penzi lako nila moto. Nobody can love me better. I need your love. Whoa, whoa, whoa. Penzi lako nila moto. Nobody can love me better. I need your love. Laso jamila. Tumeshibana. Ananilewa. Ninamwelewa. Ila so jamila. Tumeshibana. Ananilewa. Ninamwelewa. Jamila.
International boy, DJ Perez. DJ Perez mixing it up.
I'm out of town and I play straight to you. I'm all you need, don't go searching far. Been to hell, now we back, look where we are. This kind of love, no be by power. Tell me love, like it when you play silly lily.
Tell me love,
out of the league. Mtoto wanna money, always wanna hit the road with me. Wanna be with me. Guess who's feeling you me.
Girl, this love and be real. Streets be military. Guess who's sticking with me. Settle infinity.
Finish me, I'm finity.
Never leaving me. Never sticking with me. Better.
Physically, I'm on that.
double. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no. He might be your smile. Dolina nifanya. Dolina nifanya. Leve se camo yo. Wapoteze nikupe sukari jinumile kachumba kachore jinogeze hey, baba, baba inogeze. Nobody love me like you, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody girl love me like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no,
love
no,
me
no,
like
yeah.
You do, yeah. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Yeah, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just say, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, what make we day? Me, I get the sugar from my chop on my day. This is original and I swear no be faithful.
My baby. Oh baby.
Oh baby, yeah.
My baby,
yeah.
Yeah. Nobody loves me like you. Like you do. Like you, like I do. Like you do. Love me like you do. Oh yeah, oh yeah.
Cause nobody girl love me like you do. Love you like I do.
Yeah, yeah, yeah.
DJ Perez on the ones,
yeah,
and twos.
You know that I want you so bad, yeah. Been friends for a while now. I want to kiss you and caress you now. Yeah. Friends, oh. Don't say I don't want to be no more. Oh, I want you. Yeah, you gotta be my woman. Cause I love you. Cause I love you. Take a look in my miracle. Vitu vingi sana na wewe. Nimekuta majina mengi sana wewe. Was a game in connection with my love. Oh yeah, yeah. Utando wangu. Oh, sina mwingine wa kumpasifa unayo wewe. Oh, yeah, you gotta be my woman. Cause I love you. Nataka mke mwema. Mira kupe. Shawaiwa mwendo na mitindo kama rosi hatinto. Shavuni hizo timpos hazijaniacha salama. Mama ulivyo simple haujapaka ta maskara.
Sinasema kivesi anata pimpo. Ndefu yake shingo kiuno kama city ya Lincoln. Macho yake kama ya chingo.
Cause you're beautiful mama. Minongo tujua ane mwene tuona ane uwena tufaa ane uwena tupenda ane. Cause you're beautiful mama. Minongo tujua ane mwene tuona ane uwena tufaa ane uwena tupenda ane.
original boy, DJ Perez.
Milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Don't get say another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Don't get say another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa ina kata, chupa ina rori. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored.
Na ukipendi uwe na plan za maguri. Na longi hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Na stukia shakwa usiku sana. Kiri naniambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msiana na mrenja za ujana. Kumbe na nijua bana sheno hapana. Naona nyota nyota shanza kuchanganya kodi ya gara go. Want to know one for the road. Waita, waita, waita. Ongeze another round. Waita, waita, waita. Nataka another round. Waita, waita, waita. Ongeze another round. Waita, waita, waita.
Mwenzenu sioni, macho mawili yote sina. Tunaanza za jikoni paka varanda ni twalindi
Nipenya maya kasa ukikosa papa samaki nipati engisi saya nili mwata na nimekwisha apa mwingine hawana nafasi mbeni safisha nilipochafuka wallahi sikuwa ashi mini kuku wako na nilitafika ganini manaji oh, hivi mpezi umenipanini na shanga akama dawa hiyo dagani na shanga mbona kupenda kwangu sio kawaida na shanga unanipa furaha na sahau shida na shanga sura nipamu shule wasionde na linga siringi bule mimgojwa matibabu bure wendo mganga wangu joto bigende alama, alama chunga tusije funja kitani nadana, napana mvishe suti martini kadida ukeza upole wako be mama usiri uni, usija ni achama zima mama hey, uzako chizi wa mapezi usini mkuni, ukanya kupata la wama wana mbeni safisha nilipocha fuka owa isi kwashi mini kuku wako na nini tafika manaji oh, hivi mpezi umenipa nini na shanga akama dawa hiyo dagani na shanga mbona kupenda kwangu sio kawaida na shanga unanipa furaha na sahau shida na shanga
call me DJ Perez
baby ama kweli umefundwa unyago
unyago
Mungu amekupea, you're too fine, no Yeah Una vichuchu towa beni, uko nyumba minado
Nado
Nyonga inabembea, yeah Eh, your love baby gon' take me higher
Higher
Hakuwa katoto yayo
Higher
I swear, you're my desire
Higher hey.
Sani pesa migando, yani ngedere, viuno mgando Ndani segere, kufute kando, kuchumishe tembere Nyonyeshe mamu, watikisa jeweze Sa ipekete, 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 ipekete
Baby show me, I wanna see you dance
Ipekete, 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 ipekete
Baby show, baby show Show them, vile ulivo matachali Baby show, baby show Show them, unasonga je ugali Baby show, baby show Show them, mambo ya kizanzibari Baby show, baby show
Shoda, kama weni pisikali Wembamba amunene tuoneshe manding
Soda,
changanya masebende, chakacha bowling
Soda,
watini itekenye, wawawo ngonging
Soda,
wawawo,
soda,
ngongingo
Soda,
nipeza migando, yani gedere, viuno mgando Ndani segere, kufute kando, uchumeshe tembere Nyonyeshe mamu, watikisaje wezere
Ipekeche, 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 ipekeche
Baby show me, I wanna see you dance
Ipekeche, 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 ipekeche
It's bad man killer
Mzuri jini, ama nalewa Wakunwa nini, itisha fewa Hivi uko mwenyewe, ama unabebwa Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa Shakira, Shakira, kanisho na Shakira Sahiyo sijabagiza, pesa benki kamaliza Shakira, Shakira Kani juna Shakira Salio sija bagiza Na baki nina furiza I know she came for the guap She gossip on Renette for the guap I know she came for the guap I know she lied for the guap She gossip on Renette for the guap She gon' key for the guap Still for the guap Go down low Girl make her see you go down low Go down low Let me see that yes, you go down low yeah. Mama we yeah. Utadhani kashuka toka Marekani yeah. Amebeba yeah. Ziko utadhani na shodhani Toto idadi na nusu
Nusu
Kanifunga magusu Kanichuna ela Fine S Fine S Fine S Fine S Fine S Fine S Shakira Shakira Kanichuna Shakira Salio sija bagiza Pesa benki kamaliza Shakira Shakira Kanichuna Shakira Salio sija bagiza Na baki nina furiza I know she came for the guap She gossip on Renette for the guap I know she came for the guap I know she lie for the guap She gossip on Renette for the guap She gon' key for the guap Still for the guap Go down low
DJ Perez on the ones and twos
Girl make her see you go down low Go down low
African princess.
Let me see that yes, you know that yeah.
Osia Moka.
The international boy, DJ Perez.
Mba suite koko, penzi kidani nitunzie Na kesha popo, kulinda vidanga visibie Nadeka mwali, mdekeze mie Wahalali, chenache mamie Unichanganya, changanya, changanya Waniko sharo, changanya Waniko sharo, wanichanganya, changanya, changanya Waniko sharo, changanya
Usiji moto kwa zima waza kwenisha asha
Yotiki moto waza limbo mbela mbele
Usiji moto kwa zima waza kwenisha asha
Otwa boli waza niko tumbanga etu terimu
Changanya, she get crazy.
Did you still like?
Changanya, changanya, sweet
boy.
She yabo makakole kamundoki.
A belle chose.
Chérie, à Boumaka, Koleka, mon docu.
Maman, vois ma
chérie, à Boumaka, Koleka, terroriste. J'ai l'oké wapi. Dans la salle, oui. J'ai l'oké wapi. Dans la salle, oui. Petit bébé, ne fume pas la pipe. Un petit nanny, ne fume pas la pipe.
Le général Dangote, le grand Mobao, Bossi Amboka,
Taramu kupendwa nae, taramu nasikia, tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea, vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mubaya, kwani nausu, shepu yake mbaya. Mtangaji malaya, waina wabusu nini wamegusa papaya. Na mwakavu lazima wachuchume.
Wamengia chakike,
ewa
chakike. Wamengia chakike, cha, cha, chakike.
Twale
wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike,
lazima wachuchume.
Wamengia chakike.
Kwa penzi letu
chakike.
Makukote Abutale, Don Mendez, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kutenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu,
anachukua, anaweka, wa
kwenye gari,
anachukua, anaweka.
Iwe jikonyo varandani,
anachukua, anaweka.
Doze doze, doze doze,
anachukua, anaweka.
Yani tale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami,
jipepe.
Morika domomo,
jipepe.
Oya mama dangote,
jipepe.
Edo nifungwe,
jipepe.
Chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Yani chu, chu,
jipepe.
Chu, chu, chu,
jipepe.
Nasei
Joseph Mertier,
Nasei, Panalobi, Nasei,
Kaya Kaya Moussa,
Koulem, Koukama, Koukama, Moana, Koukama, Koukama, Moana, Koukama, Koukama, Daimon, Koukama, Koukama, Kouadra, Koukama.
Papa mo bimbaye, papa mo bimbaye, papa mo bimbaye, papa mo bimbaye. Agnata, Katra, Kouka, Kate, Aloba, Kate,
Sibaye,
yes, Chose, Matata,
Chuma, Chuma, Chuma.
Adolfo Mute Bachi la Mouina
Abangazuma Abangazuma
Joseph Poussana
Abangazuma
Zodwa
Andrele
Mbarane
Dare Salame Mbazuma
Akosha
Daimon Mbazuma Inchasa Mbazuma
Kaya, Kaya Moussa
Mbazuma
Kaman Fouama.
Usiniguse, kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Okosa karumbali,
korona.
Kusimbate,
korona.
Kosa kona ogomba,
korona.
Kukusa na musika,
korona.
Matena wa maski,
korona.
De metri,
korona.
Mikono ya kokosha,
korona.
El Pirlo Saint James,
Didi Stone Nike,
Didi Santos,
Ayolizer.
Today is today. The boss, the boss, the boss. On vous a parlé de nos villes. On vous a parlé de nos fortunes. Yeah, mon pao, mon conti.
C'est la mobile, il n'a qu'à bien. Où j'aurais bien, il n'a bien. C'est la mobile, où j'aurais bien. C'est la mobile, où j'ai bien.
International boy, DJ Perez.